ngikubalelele ngoma ngoba ngifuna uhlale wathi tema lakho lkwele ngawe hola ntwana ya bokininze mathonga ngicela nimukelele umfana ngenke labo koko nje nifikele intwana ya anginawamaningi ila yikho lulu hlala ufocusela kini hey, I'ma give you what you need. Kwakumele ngiyosebenza ukuze mane ngilale ndi. Boy, angifuni ufane nami. Angihlale ngigiga njalo nje ngicokelele imali. Ngiyathembuya ngi, impilo yakho ngoshi. Noma ngena imali, uyohlala ujabuli. Ngisekhona mna uyothola okufuna. Bamba umoya sane kalungu sacha. You need, keep on growing up and I will make sure that you eat tough.